Mebeba mabitha, cheki inua mikono, piga sala amina. Katika juni kazi na kamzi kikam. Cheki stamina, stamina tumekam. Hini stamina, stamina tumejam. Stamina, stamina tunamaliza, maliza. Huna stamina, stamina amejam.
Bipi na skagari ndo ukufanya honi ndani ya club mi wa kwanza ba nitatoka morning wesi wesi homie kupadeni misi oni mayela nao wengi piki 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 vasi takukos na kauna ganji na kugost ngoma kasi yangu mbona sani do the most club higher than the most people fast ndo ni post ngori usha lost ona saa imekupost huna
stamina stamina tumekam hini stamina stamina tumejam. Stamina, stamina, tunamaliza, maliza. Huna stamina, stamina, amejam. Stamina, stamina, tumekam. Hini stamina, stamina, tumejam. Stamina, stamina, tunamaliza, maliza. Huna stamina, stamina, amejam.
Check it, it doesn't matter if you don't like me. Man, I'm a hustler, I'll probably get the dough likely. Meteorite, I'm sending niggas how I shine brightly. Wantaka kona tuko chini, but it's unlikely. Apo, apo, vile traki na chuna. Pini kaki chapo kwa sakafu. Kata nikifika, every girl a babo flow ni freshy. Nafunga kesi, ini double trouble, nina jeshi. Full clip, inatoka raka upesi nina.
Stamina, stamina, tumekam. Hini stamina, stamina, tumejam. Stamina, stamina, tunamaliza, maliza. Huna stamina, stamina, amejam. Stamina, stamina, tumekam. Hini stamina, stamina, tumejam. Stamina, stamina, tunamaliza, maliza. Huna stamina, stamina, amejam.
Ati ulalala kupenda puna na nani kam super na nana na reverse. Chuma ni dondi haitaki, my gloves na mkuta, gizani ni majap. Alidai she so gullible, yoski zabana boy. Kumbe ni tutu tutu tu go shodo panadol. Kopendanga matoy, matiki taka jo. Tunamtiki kikisili mimi fala boy.
Vibe kiwa moto naongeza stamina. Madudu na mangoko wamebeba mabitha. Cheki inua mikono piga sala amina. Katika juni kazi na kamzi kikam. Cheki stamina stamina tumekam. Hini stamina stamina tumejam. Cheki stamina stamina tunamaliza maliza. Huna stamina stamina amejam.